aritahuka tugarutse muri studio ngereye mpe ikaze abakunzi ba raditahuka turi kumwe muri uyu mwanya ndetse n'abakunzi b'ikiganiro haguruka Rwanda muri by'umwihariko reka rero dutangire ikiganiro cyacu nizere ko iyi ndirimbo ya byumva bihore mwayikunze nkuko nanjye nayikunze n'ubusanzwe ariko nyikunda nubwo ari iminota 13 iyi ndirimbo mba numva itarangira indirimbo irimo amagambo ijambo kurindi wumva rifite icyo risobanura reka dushimire na byumva uhore wayiririmbye wayi cyangwa se wayicuranze ariko dutangiye ikiganiro cyacu rero nkuko nabimaze kubabwira duhere ku nkuru ya Congo aho umuvugizi wa leta ya Congo bwana Lambert Mende yasa naho yatanze gasopo ku Rwanda ariko mu buryo bwo kuvuga ngo turabizi turabazi imyitwarire turayizi turagira ngo tubamenyeshe ko burya atari buno ntimuzibeshye ngo muvuge ko mushatse gukurikira ababateye ibyo byabaye nyuma y'uko mwumvise ibitero bibiri bimaze kubera kuri position za gisirikare ndetse n'iza polisi na gisirikare ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu ndetse ikindi kikaba cyarabaye ejo bundi muri iki cyumweru gishize aho bavuga ko hari abantu bavuga iringara n'igiswahili bateye baturutse muri Congo ntabwo leta y'u Rwanda yari yavuze ko izakurikira ababateye yewe kugeza n'uyu munsi haracyari abantu baracyari mu gihirahiro mu Rwanda baribaza impamvu leta y'u Rwanda itaravuga ibijyanye na kiriya gitero reka twumvikane twababwiye amazina y'abasirikari baguye muri cya gitero ku itariki 24 kwa gatatu cyangwa itariki ndamutse ntayibutse neza ariko ni mu mpera z'ukwezi kwa gatatu twababwiye uburyo mu Rwanda iyo umusirikari wayo apfuye n'imiryango yabo batababwira barabwira bati ko nabuze umugabo wanjye ko atakintelefona batari ku kazi bagakomeza bamuha amafaranga yenda y'imishahara niba yaramusinyiye rimwe na rimwe niyo atayamusinyiye ntabwo bazayamuha ubwo ni umudamu afite abana cyangwa uko byameze kose yaba ari utwite bakomeza bamurindagiza nta mpuhwe zihari ibyo ni ibintu twiboneye hamwe badashobora kuvuga yenda ko hari abantu bapfuye muri M23 ejo bundi byarabaye twarabibabwiye baraduhamagaye ngo kwitahuka batubwira bati n'ubu batubujije kujya ku kiriyo imiryango ikajya mu nzu imbere rwose ati ntimuzagira ikiriyo public hatagira n'uzamenya ko mwapfushije ejo bundi rero kuri 24 cyangwa se mu mpera z'ukwezi kwa gatatu kiriya gitero cyabaye bugeshe n'ubundi ntabwo bigeze bavuga ko hari bavuze ko hapfuye Serge umwe wo muri Congo se bundi babwirwa n'iki ko ari Serge niba bavuga ko umuntu yari yambaye imyenda ya Congo ari uniforme ya Congo gusa niba yenda yafashe yari yibye umugani Congo ko atari Congo ari FDLR niba yari yibye izo uniforme ziriho na Serge zose akajyana babwirwa n'iki ko ari Serge ko nabyo ari ikindi kibazo ariko reka icyo siyo mugambi wo ujyanye na kiriya gitero kibazo nuko aho imiryango y'ababuze ababo igomba gushyingura umuntu wayo mu cyubahiro ariko twarabibonye nuko babikoze ku bantu barokotse genocide ndavuga cyangwa se abapfuye muri genocide ntabwo bigeze baha agaciro iriya mibiri yabo bayikoresha mu buryo bwo gucuruza politiki ya FPR ntabwo rero noneho uzambwira ngo ubungubu yenda bitaye kuri bariya baguye muri biriya bitero byaragaragaye ko nabwiye twarabibonye barabitubwiye bazanga kwitahuka ko abantu bagiye bagwa muri Congo ubwo bagiye kurwana intambara zitazwi bababuzaga kujya mu kiriyo kubera ko bavuga ko ni mu bijyamo UN ONU izamenya yuko hari u Rwanda rufite mu ruhare bityo rero ntidushaka ko habibiriyo bigaragara ko mwapfushije umuntu, kuko niba muri mugabo kuri ibiriyo bazabaza ati baguye hehe. Aho ariko byari impamvu zitandukanye. Kuri uru rwego rwa biriya bitero bibiri bimaze kugaragara mu Rwanda byo muri Bugeshi, ho bavuga ko impamvu batagomba gutanga, nako ntibabivuga, impamvu batagomba gutanga kuvuga imirambo y'abapfuye cyangwa se kuyihaba banyirayo ngo bayishyingure mu cyubahiro, nuko bizatuma bigaragara ko Leta y'u Rwanda ya ferinze hari ibyo itakoze cyangwa se kandi bashaka kwihagararaho. Bavuga ko ntabwo umwanzi wabateye ari umwanzi mutoya cyangwa se udafite imbaraga. Ndaza kugerageza kureba niba nabona iriya audio ya James Kabarebe bavuga ko FDLR iramutse iteye u Rwanda idashobora kumara ngo n'isaha imwe mu Rwanda. Iyo audio nayo nayibonye, nibikunda ubushize nagerageje gushaka kubishyiraho birananira, nako audio agira ikibazo tekinike. Ndaza kureba nibikunda turaza kwishyiraho, ariko yirariraga imbere y'inteko wajya kudefanda Benjamin na Dev. None ibyo bitero byose bamaze iminsi bavuga amasaha abiri, bakavuga isaha, ariko iki cyo dufite information dufite nuko badashobora no kuvuga publicly, bavuge yuko bazi abateye umubare bari bangana. Ibyo bivuga gusa kugira ngo biproteje, cyangwa se bavuge ati twishema abanaba, nibyo nabyo bazi, nibyo bintu bavugana babwiye ni speculation. Iyo bavuga ngo hapfuye Serija, ntabwo muzi kwa Serija, mumufite mu gitabo se? Nuko yambaye mugongo, yambaye grade ya Serija, hano umuturage uyambaye, ntimuzi aho yaturutse. None se byashoboka gute ko wavuga ngo uzi ko ari Serija kandi utaruzi n'icyo gitero? Nta informasiyo ugifiteho. Ejo bundi nahoze mbabwira mu kiganiro cyo kwa gatanu, Leta y'u Rwanda iraza ikavuga ngo byagenze bite, twaratunguwe, twararyamye. Ariko nababwiye ubushize, twibaze hagati yacu nkatwe muri rugamba rwo kubohoza u Rwanda, urugamba rwo kugira ngo rugarure umunyarwanda, rusubize umunyarwanda icyubahiro cye, dignity y'umunyarwanda. Ni gute ikigo nako MINADEF y'igisirikare bavuga ko ari intangarugero mu karere, igisirikare cy'u Rwanda ishobora kumara amezi nk'aya yose? Kagame yarirukanye umuntu ushinzwe iperereza rya gisirikare. Ndabizi ko mushobora kuba murambiwe muvuga muti uri muri isubiramo, warabivuze kenshi cyane, ariko impamvu bidashobora kumva mu mutwe nuko ntabwo mbyumva. Kagame afite igisirikare nako ingabo ku mupaka ziraterwa buri munsi kugira ngo utere gutunguye kabiri kose. Nikikwereka ko iperereza ryawe ridakora koko, ariko noneho ugagiye kureba abantu agira scapegoats, sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, uvuga uti reka ngire uwo nagerekaho ibi bintu, agiye gushaka abantu agira ibitambo. Ariko noneho uruhare rwe ntashobora kurureba. Ubwo abantu bose nabwiraga ejo bundi mwarebaga video, abashoboye kureba General Mubarak, ukareba CGP Gasana cyangwa se Emmanuel Gasana Rai, bareba bavugira abaturage ubona bagata abantu, njyewe nzi ko ndi bujya imbere y'abaturage bimeze gutya, naho nacyo nta confidence, nta kintu bashobora kuvuga. Ikibazo cyabaye nuko Perezida Kagame yababwiye ati ndaribwa, barahandindiye byagera none akareba mu kirere, ubu aracecetse. Murimo bavuga ubu ngubu abantu baravuga, baratubwiye hariya mu kiganiro bambwiye ati bya bindi byari kuribwa mu ntoki, bararibwa mu nda, ntushobora kumwumva. Aratinya, aravuga ati nta nibyo nikururiye ni ibiki. Ariko reka dusire kuri ikintu cya renseignement militaire, yirukanye General Rutatina ariwe uri kuri iperereza rya gisirikare. Abo nibo bantu bakordona, si ukuvuga ngo niwe uzaba uri ku mupaka amenya ngo amakuru ngo y'ibitero ngo ameze, ariko abo nibo bantu bagomba kuguha na briefing, bakubwira bati dore threat dufite uko ingana. Hari abantu batubwiye ati radiyo itahuka, nimwige mukorera Kagame, nimumugire inama. noneho nayumve yumve ibyo tumunenga icyo nzi cyo nuko nuko nabonye imigani abantu bagiye baca ejo bundi ngo wakabayicwe ndi nikoga ni hahandi reka nge simfite ikimwari nako ipfunwe cyangwa se cyari cyose cyatuma ngira inama Kagame niba ashobora kuzikora abanyarwanda bakagira umutekano ibyo nta kibazo icyo duharanira ntabwo ari ubutegetsi icyo duharanira nuko u Rwanda rwatekana noneho n'izo nama yazumva akabishyira mu bikorwa namubwira iki ariko icyo nzi cyo ntibizashoboka ntibizabaho aza buriye gukora neza nuko ubuzi gukora neza ntabwo nubwo wagutama ikibintu nubwo wagutama ikibintu ntabwo wabikora keretse uzi kubikora mbabarire kubiguha gutamika navuga ni nko kubiguha ukabimuha umuntu birangiye nkwite ngaho bishyira mu bikorwa ntabwo wabikora yari tubizi noneho reka mbere yuko nza gutanga ijambo murongo wa telefone mu guhamagara ni 1347 945 6449 reka nsubiremo 1347 945 6449 noneho dukomeze ufite uwo musirikare mukuru ku rwego rwa jenerali ushinzwe gukurikira administration ya DMI ndabizi ko muvuga gutumira birambi wabivuze byumvikanye ariko noneho mumbabarire namwe mwishye nagiye maze amezi ngibazaho igisirikare gifite threat mu kinyarwanda uwabimenya yenda yaza kudusobanurira kurushaho ariko nibuzi ko ufite abantu bashobora kugutera ufite abanzi natwe turimo na nanjye ndimo nawe urimo ukaba uvuga uti umuhanzi wa ntera ashobora guturuka no hanze y'igihugu igisirikare cyawe ukavanaho umuntu ukuriye iperereza ejo bundi ukavuga uti noneho ngiye gusimbura ministre ushinzwe siporo mu Rwanda iri inyuma cyane ntabwo umuco warapfuye ntabwo aricyo kintu cyihutirwa kuri Kagame turabizi twese tubyumvikanaho ikintu kuri Kagame ni health ni imibereho myiza y'igisirikare niyo guverinoma y'intayindi biba byamurekezi y'urugo bavuga bacuranga ntaho bihuri murekezi kuri we ni igishushanyo kicaye muri ya ntebe ya premier ministre kandi ibyo turaza kubigaruka mu kanya kubona rero amara ya mezi atagira n'umuntu ukuriye inzego z'iperereza byonyine yagombye akavuga ati njyewe aho na ferinze ni hehe ninde azabibaza mu gihe abantu baterwa batunguwe inshuro zirenze imwe azabibaza nde yego birumvikana ko umwanya pozisiyo nkiriya igira umwungirije ariko umwungirije ntabwo ajya kurahira ujya kurahira ni shefu Kagame rero nareke kuzatunga abatoki abandi bantu ubu ndiwe ndaproteja bariya basirikare bakuru nabari abapolisi nibura nabajya imbere bajya kubatuka babwira ati turabyemeye nyakubahwa cyangwa se afande ariko nta bibazo byawe turabizi cyangwa se warabyumvise ko turabizi ko bikurikirana iyi radiyo zaba yayumvise yumva ko nawe afite icyo agomba gukora ntabwo yahashyize priority ariko impamvu ni iyihe yari ibeshye noneho Kongo iramubwira ati turakumenyereye turakuzi ubushize wavuze ngo interahamwe ziri muri Kongo wohereza igice kimwe cya ingabo z'u Rwanda muri Kongo yewe ndetse muri Kongo byarigeze kubaho ko umunyarwanda yoboye igisirikare cya Kongo ibintu birumvikana nk'aho ari ibintu bidashoboka ariko byarabaye General James Kabarebe yabaye chef d'état major w'ingabo za Kongo yabitutse kuki invasion y'igihugu kugera ubwo byabindi cyo tuvuga ko mutwe wa weste harimo ikintu kimwe kidakora neza uravuga uti mfate umunyarwanda amateka y'u Rwanda chef d'état major w'u Burusiya akaba ashobora kongera kwa chef d'état major w'ingabo za Amerika ibyo bintu bibaho cyangwa ntabwo tubyumva kimwe Kabarebe yabaye chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda za Congo mbere y'uko aba z'u Rwanda arangije arongera agaruka aba chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda ntibishoboka n'ahandi biba chef d'état major w'ingabo z'u Burundi arongera aba chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda w'u Buganda the same thing ntabwo bishoboka keretse ari united countries kandi ntabwo ariko bimeze aragenda baratera bugira chef d'état major uvuye mu Rwanda icyo kivaho barongera kugiye cya CNDP Laurent Nkunda ingabo zinjiraga nkuko na mupaka wabagaho ubwa gatatu byarabaye igihe cya M23 nta mupaka barimo baragendaga bakinjira za kinicyo kinjira gisenyi n'ahandi kibumba abasirikari b'u Rwanda bakavanga yewe habayeho za operation Kimia habaho operation Amani habaho Umoja niba nibeshya zimwe ingabo zivanze ubu rero Congo yafashe position Lambert Mende mu itangazo rye aravuga ati turabizi twarabimenye abantu bateye baturutse muri Congo ibyo twarabyumvise kandi tubihakana turi aware cyangwa se mu magambo y'icyongereza aware turabizi barabitubwiye ariko ntabwo ari urwitwazo ngo muza n'utamazuru muri Congo ndetse yongera aravuga ati ingabo z'urwa za Congo zirabyiteguye ziranabizi ntabwo urwo ari urwitwazo kuza muri Congo mu yandi magambo tubivuze mu ijambo rimwe gusa ntitunavuga ibyo Mende yavuze nako tuvuze we discours ya statement yakoze nk'umuvugizi wa leta wabivunje mu ijambo rimwe kuvuga ngo burya sibuno ntimuzibeshye niyo statement yakoreye ku leta y'u Rwanda noneho ku gitero ubwacyo amakuru nabonye avuga ko hari n'umuntu wo ku rwego rwo hejuru waba warashimuswe ayo makuru sinshobora kuyababwira ahangaha ko ariyo ijana ku ijana ariko 60% ayo makuru ashobora kuba afite ishingiro byaturutse urumva ubu nta kintu leta y'u Rwanda iravuga irakomeza ibwira abaturage bati tuzongera tubabwire tuzababwira ariko twumvikane ni cya kintu cy'agasuzuguro cy'abasuzugura abaturage bataza agaciro k'umuturage umuturage niwe uhemba ingabo niwe wishyurwa imisoro yo guhenya ingabo uwo muturage ni umuvandimwe w'umusirikare washimuswe ni umuvandimwe w'umusirikare waguye muri ya mirwano uwo mupolisi twebwe icyo twakora gusa ni ukwihanganisha iyo miryango ariko byagezeho natwe dusanga hari atari ahantu ho gukorera cyatari igihugu cyo kubamo nta kindi twakora uretse gushaka uburyo ibintu bishobora guhinduka kandi bizahinduka ntabwo ari inzozi nababwiye ngitangirane mwaramwiboneye Kagame mu magambo yavugaga avuga ati ndaribwa mu ntoki benshi baravuze ati interpretation twabonye ntabwo ari kuribwa mu ntoki kubera ubutwari ahubwo ni ukubera ubugwari n'ubwoba ntabwo bisaba kugira ngo ubuzi kuinterpreta ibyo bita body language oya n'umuturage w'u Rwanda wese yarabirebye arabivuga ati biriya bintu ntabwo ari ibintu birimo ubutwari afite ubwoba ibyo ni ukuri mwebwe murabizi ubwo barabufite kandi afite impamvu ibyo bamusaba gukora ntashobora kubikora kubera ko atazi kubikora ntabwo uzamubwira uti ha umunyarwanda uburenganzira bwe imbere y'amategeko ntazabikora amategeko yose azabogamye nako amategeko nubwo batabogamye ariko bajije bazabogamye ntuzamubwira uti reka abanyarwanda bisanzure bavuga ibyo batekereza ibyo ntibizabaho ntuzamubwira uti tanga demokarasi mu gihugu reka amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nayo yamaze ibyo ntibizashoboka ntuzamubwira none ibyo niba utabikora va ku butegetsi ureke abandi bajye kuko warananiwe ntazabikora nawe ndebe discours ya Colonel Karemera avuga mu izina ry'abandi bantu bafisaba ko bareka FPR igako Kagame gakomeza bati u Rwanda rwavuye kuri zero ubu dufite aho tugeze icyakabiri ati u Rwanda rwa rwabagisebo mu Rwanda no mu mahanga atari ko none ubu dufite ijambo ni gute tutakomeza none se iryo jambo ko ariyo babwira nti kongira babwira ati gasopo Burundi bwarabwiye ati ntimuzibeshye Burundi ntabwo ari Congo Congo none irababwira ati ntimuzanutse amazuru aha ngaha burya sibuno iryo jambo bavuga barifite ijambo wibwira iryo ni ijambo ushobora kuribwira mugenzi wawe kwivugisha ngibyo ibiri mu rwa Gasabo hari abantu benshi bakomeretse ngo abantu batwawe ari benshi inkomere abandi bavugaga mu bari ugera kuri 19 inkomere ndetse n'abapfuye ariko leta y'urwanda ntitwaga kuye amakuru kubera ko badaha uburenganzira bwa muntu w'agaciro ntidushobora kumenya exactement icyabereye muri kiriya gitero biturutse ku Rwanda amakuru atangwa n'abaturage amakuru atangwa yenda n'abandi bafite information bavanya handi ariko leta y'u Rwanda kubera ko itazi ko ari inshingano zayo kubwira public ubundi ibintu nkabiriya byabaye ntabwo ari itangazo gusa ry'umuvugizi w'ingabo rigomba kujyaho ahubwo hagombye press conference umugaba w'ingabo agomba niba utwagombye ko twabonyeje na nyamvumba yarabwiye yagiye guhumuriza abaturage imbere y'abanyamakuru ibyo birakorwa ntibikorwa iyo nabwiye nubwo bavuga ngo itahuke ngo bagire inama nubwo twabivuga ntabyo muzakora neza kuko mutazi kubikora kandi nimujya kubikora ubu ngubu ni too late muzabikora twaramaze kubibabwira nikikwereka ko mutazi ibyo bigomba gukorwa ariyo mpamvu mbabwira ko ibimenyetso bigaragaza ko ingoma nkiriye idashobora kwiyubaka ni byinshi cyane ntibigeze ubona chef d'état-major yaba ari Jacques Musemakweli arabwira ati calm 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 ntibigeze ubona abanyamakuru bandika inkuru ishingiye kuri kiriya gitero ubu bisa naho byibagiye nta cyabaye nubwo haba ari umusirikare w'u Rwanda umwe upfuye yaba ari umupolisi Manuel Gasana ahamagara abanyamakuru akababwira ibyo ashaka kubabwira ko arabahamagara kose zababwira inyuma ariko ugomba kubahamagara ntibyabaye General Musemakweli ntabyo yakoze none se ubwo umuturage azabuzwa n'iki kumva radita ukabwira ati reka tujye kwishakira ahari amakuru n'ikibazo gihari icyo ari cyo nta kindi nubwo bakaye nta nubwo bazi icyo gukora kubera intimidation na eta barimo yatewe n'imiyoborere mibi ya FPR ibyo buvuga ngo ni gute atakomeza nta bindi nubwo bufite ariko ibyo uvuga turabizi ko nawe atariye mutwe wawe iby'icyo gitero ndabizi neza ko tuzakomeza kubagezaho amakuru kubera ko niba koko uwo muntu yarashimutse nababwiye ko nashaka ko mufata nk'ihame ariko jyewe ndabyizera ku mubare urenga 50%. Ikizakurikiraho ni iki? Nuko amakuru tuzagenda tuyamenya byanze bikunze. Tuzayamenya kuko umuntu nkuri yafashwe keretse yishwe ubundi bafite ibyo bagomba kuba bamubaza. Ariko bavuga ko hanatwawe na za misile zari zigamije kurinda kiriya kibuga airstripe ya Gisenyi. Nireba nako ubwo umugambi n'ukurinda ibyaturuka bitero byaturuka hanze ni ukuvuga ngo rero ntabwo byaba ari ibintu bya polisi gusa mukanya na